Melmega tunda nimesau shubiri Raya utamu wakua nawe mama Hii dunia tuliumbwa si wawili Minki wa Adamu noki wa Hawa mama Achana nao wenye romba ya sikutishe Mina we tushibane Wanachotaka mina we watutenganishe Bete tusivishane Nakomba uongeze time kidogo tu Mina we tuwane Na watakuja realize our love was true Wanini washindane Nakomba uongeze time kidogo tu Mina we tuwane Tu watakuja realize our love was true Wanini washindane Nababasha moyo wangu Wana jukumu mila kuwa nawe Takutunda sana uwa langu Saki kuja choka mimi kuwa nawe Nababasha sana moyo wangu Wana jukumu mila kuwa nawe Takutunda sana uwa langu Saki kuja choka mimi kuwa nawe Kunikera, jua zamani tulikuwa tunakosana Sasa wendo wangu mama, wengine aka hapana Imesha saa ushida, za zamani, za mateso na kero Sasa wangu nakutwa, unatamani, unatamani yeah. Ujunga sana ibilisi, heshima kwa mama jirani yeah. Usijeleta ukatili, mwanzi yontomi ya silani yeah. Nakumba uongeze time kidogo tu Mina we tuwane Na watakuja realize our love was true Wanini washindane Nakumba uongeze time kidogo tu Mina we tuwane Tu watakuja realize our love was true Wanini washindane Nababasha moyo wangu Tuwana jukumu mila kuwa nawe Takutunda sana uwa langu Maki kuja choka mimi kuwa nawe Nababasha sana moyo Jua na jukumu mila kuwa nawe Takutunda sana uwa langu Saki kuja choka mimi kuwa nawe Kali boy Hi Mama Sele producer Ah Good music alive